la abade chinyege spumele Abila abade chinyege sibeluto Abila abade chinyege spumele Abavelela, abaveti ngeke sibelutho
Abuteki ilondaba
Uramanje
Bayakuluma bathi yobelesa
Uramanje
Bayakuluma bathi
sesazitela
Abuteki ilondaba
Uramanje
Bayakuluma bathi yobelesa
Uramanje
Bayakuluma bathi sesazitela
Abavelela, abaveti ngeke sibelutho
Abuteki ilondaba
Abila, abaveti ngeke sibumele
Abuteki ilondaba
Abavelela, abaveti ngeke sibelutho
Abuteki ilondaba
Ugamanje
Ayakuluma bathi yobela sobe
Ugamanje ngekhaya lakithi
abuteki
ilondaba abila baba behlekisa nomuzi wakithi
abuteki ilondaba